Ulio kwa bindi njeti manau nau Ganzeri kanya nau Tangie namba yau Mama ulio kwa bindi njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Ulio kwa bindi Niwe Facebook ninje OTT Niwe dihereri neno mabaketi Ukani kurange magneti Omabia mwenge ningendi kunyamo saketi yo Okwa sukuru ya iniwe basa Rekanga kuhesho si iti zote pesa Ukindi rekabo jiva umakanisa Gendi kuviseyo umabiti vya kusa Ichino mutako waka sakwe vitosa Gendi kula binyaka yene kama sasa Imana twende chasenda baby asa Ulio kwa bindi njeti manau nau Ganzeri kanya nau Tangie namba yau Mama ulio kwa bindi njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Ulio kwa bindi Imanacha nyangi kurondere zabu Ulikinde kanga kate na Zainabu Vojonga na sherivari lirobutuku Iwanganyira kundinga na tunyaku Ukini wisha vine nanga kasuku Mwakatabu kolwanzu ngaso mamasaku Akagalika ikana wite kengere Aliweni ndobo siku lilujegere Mubani vingiro kwa shule makerere Nga kulire shoteke shamangere Kundi ulio kwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yau Mama ulio kwa bindi njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Ulio kwa bindi Toto Analia Achine mwana Mukari wawo yeba na chine mwana Ukindi samwesha diba irimana Singiri la tete nitakupa mugati Sura yako baby ni ya bahati Umenikalia kanta chapati Nitakupeleka nyumbani kwa chumba fulati Baby stand upright I know you are born physically fit I'll teach you Japanese karate You make me slim instead of fat You make me sleep outside your gut outside your body Cheesy Mama ulio kwa bindi njeti manau nau Ganzeri kanya nau Tangie namba yau Kanta music Njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Fina boy Ulio kwa bindi